ururka dhalinyarada wajiya one youth ayaa waxa ay maanta gaariga dadka naafada ay ku socdaan ay soo gaarsiiyeen saddex caruur oo naafa oo hal qoys ka soo jeedaan. Qoyskani ayaanan u aboodin inay caruurtooda u iibiyaan gaariga dadka naafada ay ku socdaan. Waxaa aad ugu farxay aabaha dhalay saddexdani caruur, isagoona u mahadceliyey ururka samafalka ee wajiya one youth. mid ka mid ah dhallinyarada ururkaasi oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay qabatay ururkani, isagoona sidoo kale bulshada ugu baaqay inay garab istaagaan ururkani samafalka. Si kastaba ha noqotee, wajiya one youth association ayaa ah urur dhallinyarada wajiyar ay aasaaseen, kaasoo muhiimaddii loo aasaasay ahaa in laga caawiyo bulshada qaybaheeda kala duwan xilliyada duruufaha adag ay ku jiraan, iyadoona xilligii abaartu ay bulshada wajiyar garab istaageen. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka wajiyar.